Pampani. Dandi ezekapo nsadaleke kuthira mchere musuzi inde sadagumbutuke liso la unamwali pachifuwa papa sadatu kusile nkomwe inde chabwino nchoyipa sadachidziwe zidayamba ndi zintchito zapakhomo ndikhandikha mwana mkazi kundidulira mulongo wanga ayumpira kukasewera ndiye apa mwati mundiponde panthokomera pasadapolepo ndilekesa maphunziro mutibwala makobidi yanu musanulire kwa malihoyu apa mbananja anyamatawa kuti mpaka mkhobole bango losakwana kukhala nsanamira kuli kusakhwima titi makezana adakakunyenganibe kuti msungwana akangogwa ndothwa pa mlaulendo kachingati mamuna pa mimba nanga mubudulirenji chiro isadabale tsungu kapena mwina wakuti mayi ndumphevu njira kunthiko wakumataniwo koma ngati zititero chonde sandureni pampanipa taonani mudandipuchizilaku nkuchipika chenicheni chophisira uvuni inde chimasunga moto sindikukana koma uwokha mbamba ndi mwikho tibika msiku nkachipanda mwina munkati mukundionjera kusuwa ni mavuto osanenekawa osaziwa mukundisomeka pampani pochosa chiyembekezo mukundikulungiranji ndiwiro opanda tanthauzoyi kodi kukhala wamawere mchifukwa mpaka kundipasa malire osereka utoto wasogola bwino simudamvi waphunzisa mwana mkazi waphunzisa fuko ndipo wabala mwana mphongo wazibalira nkhondo ndiuyambira pati uchembere wovala ndili mthete ndithawire kwa yani ngati wo ndibala mundigalukira dere ndi mwana nsikana yekhatu akachita bwino sewala make kumudzi ndapota nanu makolo mudali dele kodi zidathatu zoonera asungwana mgodi ndiwakugwira ntchito mmigodi akazi ambiri ndiwakuyendera mafodi kuphunzira ine pano muzaropatu ndiodi zafika palanga dzino simulipenya wanga mtima ndaumanga ayikazi nthakati moti sindikuyang'anaso mbuyo uwo ndithu apya ndikukaitirwa nkhani manja mwa mpingo anthale ndinso amabungwe kuti mwina nkundiombotsako pampanipa